trendybeats.com.
K-Ami Music.
Ooh, ooh. Yeah.
Man of Ban Heart.
Nima wishing I wanted to me like a phony. Kuni uza sa kusunga pwino, and that you're coming back home. Ni malindila epo waila, wanile mbela ko texti. Ato cheta teri greti. Oh na na na, ufuna tikweza ne.
Vela monga ni muselo. Nina kukapa nikala kumatelo. Hatu muvi janyumba enzo ni kumbusa weo. Nima misinga mawaku mumiseo. Nima misinga pevin tuvenze weo. Nima misinga chikondi chako. Nenzelu sama wana nizonde lapo na magelo. Mala hata na siri za kupeni. Ka appetite na kukana ene. Nikali nikulindila. If this is a game to you, okay you win, I surrender. Okay, wakua ni shashani. Ndawa inechani vuto panga kopulani. Okay, you made your point now. Please come back, this is no longer funny.
Inatakangiwa, kungala kulipe you.
Kozi, inatakangiwa, kukona kulipe you.
Kozi, inatakangiwa, ukwani sabanji.
More music on trendybeats.com.